Radio Pulpit, 657 AM.
Ngiyabingelela nonke egameni lomfelo wethu Jesu Christu. Sizothola izwi lethu namhlanje in the book of John chapter 8. Lithi Jesus returned to the Mount of Olives, but early the next morning he was back again at the temple. A crowd soon gathered, and he sat down and taught them. As he was speaking, the teachers of religious law and the Pharisees brought a woman who had been caught in act of adultery. They put her in front of the crowd. "Teacher," they said to Jesus, "this woman was caught in the act of adultery. The law of Moses says to stone her. What do you say?" They were trying to trap him into saying something they could use against him. But Jesus stooped down and wrote in the dust with his finger. They kept demanding an answer. So he stood up again and said, "All right, but let the one who has never seen throw the first stone." Then he stooped down again and wrote in the dust. When the accusers heard this, they slipped away one by one, beginning with the oldest, until only Jesus was left in the middle of the crowd with the women. Then Jesus stood up again and said to the woman, "Where are your accusers? Didn't even one of them condemn you?" "No, Lord," she said. And Jesus said, "Neither do I. Go and sin no more." IBhayibheli uma silifunda lithi kukhona owesifazane obekaphinga. Lithi bayamletha bathi kumele abulawe. IBhayibheli lithi uJesu uthi onganasono akamphonse ngamatshe kube uyo ombulalayo ngoba yena kanalisisono. Ngizothi kuwe namhlanje sihlobo sami, angikwazi okwenzile ebudeni bendlela. Kodwa ngazi iBhayibheli lithi there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Angikwazi futhi lokho okwenze izolo, futhi angikwazi okwenze namhlanje. Kodwa iBhayibheli uma ngilifunda lithi uma sikuye siyisidalwa esisha. Angikwazi ukuthi abantu uma bekubiza noma abantu uma bekukhomba bakubiza kanjani. Kodwa lokho ebakubiza ngakho yena akakubizi ngakho. Futhi ngale ndlela ebakubuka ngayo yebona yena akakubuki ngayo. Lithi iBhayibheli uJesu uyabuza uthi, "Where are your accusers?" Ngoba ngithe lo nganasono beze mhlawumbe bahambela phezulu bathi bacabanga ukuthi uJesu uzothi vela kabulawe ngoba unesono. Kodwa uJesu uyambuza uthi, "Baphi bonke labantu ebebakhomba bathi kumele ubulawe?" IBhayibheli uma silifunda lithi baye bahamba one by one, from oldest to the youngest one, baphuma until Jesus was left alone. Ngizothi yena namhlanje usaxolela izono. Ngizothi kuwe namhlanje zixolele because ukuxolele. Kukhona ezinye izinto mhlawumbe sizithole siphakathi kwazo. Sangakhona ukuxola noma sangakhona ukuxolela abanye. Kodwa ngizothi kuwe namhlanje sihlobo sami, funda ukuxola, ufunde ukuzixolela. Bavela la, bavela nje ngabantu abazofuna ukubulala umuntu ongakwazanga ukuzixolela. Umuntu ongakwazanga ukuzibamba ezweni la khona mawutholakala uphinga. Umthetho kaMose uthi kumele ubulawe. Kodwa kutholakala ukuthi abantu abazithola baphakathi kaJesu bazithola basemseni. Ngoba uJesu uthi onganaqala akabulale. Ngithi nalo muntu ongakwazi ukumxolela naye unalicala. kodwa wena funda ukuzixolela. Lithi iBhayibheli the accusers uJesu yabafuna uthi baphi labantu abalokhu bakukhomba bathi kumele ubulawe. Abatholakali abantu ebebamkhomba bathi abulawe ngoba nabo ngokwabo bayazazi ukuthi banecala. Ngizothi kuwe sihlobo sami ungazibuki ngelizolo lwakho. Ungazibuki ngezinto sowuzenzile. Ndlula kukho lokho ngoba uJesu uthi kulo owesifazane. Uyambuza umbuzo uthi akukho noyedwa didn't even one of them condemn you? Uthi lo wesifazane, no Lord. Uthi and Jesus said, neither do I. Akazelanga ukuthi azokondema, but uzela ukuthi azokuxolela. Lithi iBhayibheli, go and sin no more. Angazi ukuthi yini lento eyenza ukuthi uhlale ekhaya noma uhlale uzivalele ngenxa yokuthi abantu bayayazi futhi bayibonile. Uthi kodwa uJesu, go and sin no more. Angazi mhlawumbe bambe enhlizweni yakho izinto ezakudala eziye zayenzeka okuye kwaba amaphutha. Kuthi ngisho kuwe namhlanje ukuthi sihlobo sami funda ukuzixolela. Funda ukuxolisa nakuwe. Funda ukuthi kule ndlela ziyenzeka izinto. Futhi even your accusers kukhona izinto ebazenzile. iBhayibheli lithi akabulawe. Bamletha phambi kwe-crowd. Bambeka phambi kwe-crowd ukuthi abantu bambone. Mhlawumbe kukhona into ekudlayo ukuthi uye wahlambalazeka phakathi kwabantu. Mhlawumbe uye wazithola sowuphoxeke phakathi kwabantu ngenxa yezinto eziye zayenzeka abantu abazaziyo ngawe. Kodwa sihlobo sami, uJesu yafika ubuza umbuzo oyedwa. Uqala ubheka phansi, ubhala phansi, wenza sengazathi akakuzwanga lokho ebakushoyo. Uyasukuma futhi. Lithi iBhayibheli, awusiphenduli, awusizwanga na? Lele iBhayibheli uma ebaphendula uthi lo nganasono akube uyo zoba necala, ngoba thina sisuka sithathe sithwale izono zabantu ngenxa yokuthi we condemn them. Ngokwethu siyazithola izono zabantu ngokubakhondema. Uthi uJesu uma ekhuluma uthi ongenacala akube uye who will stone her. Ngizothi kuwe namhlanje sihlobo sami, uyaxolela yena. Akakubuki njengezolo lakho, akakubuki ngamaphutha wakho, futhi uyakuthanda. Akathi makabuka wena bona amaphutha owayenzile. Mina ngimazi ewuNkulunkulu oxolelayo. Lithi iBhayibheli uJesu uma yebafundisa ukukhuleka uthi sixolele ngale ndlela esibaxolela ngayo abanye. Ngibona lo owesifazane asifundisa ukuxolisa futhi asifundisa ukuthi sixolele. Ngiyacabanga ukuthi lo owesifazane mayesezwe uJesu asho kanjalo bekangama abafune, kodwa uJesu uthi baphi laba your accusers, noma laba those who are condemning you? Lithi iBhayibheli abasekho. Why bangasekho? Ngoba nabo banawo amacala wabo. Ngizothi kuwe namhlanje sihlobo sami, uyaxolela uJehova. Uzele mina nawe vele esingalunganga. iBhayibheli uma silifunda lithi uJesu mayefundisa elinye ilanga uthi okungcolile, mayefundisa amaFarisi uthi okungcolile akusigona ukungena emlomeni wakho, kodwa okungcolile yilokho okuphuma enhlizweni yakho. Angikwazi namhlanje ukuthi ubuka abantu kanjani. Angikwazi ukuthi namhlanje mawubheka abantu ucabangani. Kodwa iBhayibheli uma ngilifunda lithi lokho okungcolisa ithempeli, noma lokho okungcolisa amazwi owakhiphayo iBhayibheli uma silifunda lithi kuyilokho okuphuma ngaphakathi uthi it is not what comes inside that defiles us but what defiles us it's what comes from the inside. And another person says that in the abundance of the heart the mouth speaks. Now the Pharisees or Lava the religious the law says put her to death. But iBhayibheli lithi ngoba uJesu wethu uyaxolela akambukanga ngalendlela bebafuna ukuthi ababuke abambuke ngayo noma uJesu akambukanga njengabantu. Ngizothi kuwe namhlanje uJehova akakubuki njengabantu. Angazi ukuthi sebatheni kuwe. Angazi ukuthi yini lehlali ikhalisa. Kodwa ngizothi kuwe akakubuki njengabantu. Akakubuki ngeso labantu. Akaboni lento bayibonayo. Angazi ukuthi mhlawumbe you've been condemning yourself. Mhlawumbe uhlele endaweni eyodwa ngenxa lephutha elincane elike layenzeka. iBhayibheli uma ngilifunda uthi uJesu where are your accusers? Lithi mangabe akena qala uJesu he's stepping down, he's saying to them, mangabe nina analicala ngiyanikeza i-right yokuthi mbulaleni ngoba nina nithanali icala. Kodwa iBhayibheli lithi not even one of them oye wakhona ukuthi ambulale ngoba bayazi ukuthi nabo banecala. Ngizokukhumbuza sihlobo sami namhlanje ukuthi uyaxolela usase uNkulunkulu oxolelayo. Makazoya esiphambanweni ayoshaywa wayengashayelwa enyinto, wayeshayelwa mina nawe ukuze ubaba akwazi ukusixolela. Nanamhlanje igazi uma ligobhoza ligobhozela mina nawe, ligobhozela ukuthi singakwazi futhi ukuthi siye siphambanweni siyombuka simtshele amaqala ethu. Thomunye mayehlabelela ligunuthi ungilimurena kimbulele tsohle masikuye simtshela konke, masikuye sihlambulula konke ukuze azosilungisa futhi ukuze azosiphilisa. Ngiyacabanga ukuthi awuna peace namhlanje, ngiyacabanga ukuthi awunakho ukuthula namhlanje ngenxa yezinto ezenzekile noma ngenxa yokuthi uhlala uzikhondema. Kodwa uthi there is no condemnation for those who are in Christ Jesus. Ngoba wena uyisidalwa esisha. Ngoba yena maye kubuka every day ubona isidalwa esisha. Ngoba yena maye kubuka every day ubona othandiweyo. Ngizokukhumbuza sithandwa sami namhlanje ukuthi wena ungothandiweyo. Wena awuwona amacala wakho. Wena awuzoni izinto ozenzile. Angazi ukuthi namhlanje maye bekukhomba noma angazi ukuthi namhlanje mabekubiza bakubiza bani, kodwa awusiwona amacala akho, awusiwona amaphutha akho, awusiyona lento eshiwa abantu. Lithi iBhayibheli uma silifunda lithi akube khona omayo who will stone her, kodwa akekho yewama. Siza kuye namhlanje uthi lithi in the book of Isaiah nanoma zibovu zifana njengegazi uza kuzenza zibe mhlophe njengechwa. Ufanisa izono zethu njengegazi, kodwa uthi uma siza kuye sizivuma uzazenza zibe ngcwele zifane njengechwa. Angazi ukuthi yini le ekwenza ukuthi ungasakhulumi noma ungasakhuleki noma ungasafundi izwi noma ungasafuni ukuzwa ngoJehova namhlanje, kodwa ngizothi buyela kuye ngoba iBhayibheli uma silifunda in the book of Isaiah lithi izani ninjalo kimi nanoma zibovu, before lizothi nanoma zibovu lithi come as you are. Ukufuna unjalo, ukufuna uphingile, ukufuna ubulele, ukufuna uqambile amanga, ukufuna la khona sowuthe uyazifihla, ukufuna la khona sowuthi awunayo indlela, kodwa uthi nanoma zibovu zifana uzifanisa njengegazi. Athi umpostoli Paul uma ekhuluma asiphakamise izandla ezingcwele ezingenacala ukuze yena singcwelise kuze izandla zethu zingabi necala noma elinye lizwi masilifunda uthi asiphakamise izandla ezingcwele ezinganagazi uthi umpostoli Paul siphakamise izandla ezingenagazi ukuze yena azozingcwelisa noma ukuze yena azozenza ukuthi zibe mhlophe sidinga ukuthi size kuye sihlambulule sivume ukuthi baba siwonile senzanga kahle lithi iBhayibheli uthi uJesu kuye go and sin no more ngamanye amazwi ubabonisa amaFarisi ukuthi izono ziyaxolelwa futhi mina nguNkulunkulu oxolelayo mhlawumbe wena awuxoleli kodwa mina nguNkulunkulu oxolelayo mhlawumbe wena ubanika abanye abantu ichance empilweni yakho but I am not only a God of second chances but I am a God of many chances. Mhlawumbe wena usakwatela abantu ngezinto abazenza kudala. Kodwa mina nguNkulunkulu okwaziyo ukundlulisa. Mhlawumbe izinto zangizize zisebenze emshadweni wakho because awufuna ukuxola. Lithi iBhayibheli mina ngiwuNkulunkulu oxolelayo. Angikubuki njengezolo lakho. Futhi angikubuki ngezono zakho. Angikubuki ngokuthi wena wenzeni. Futhi angikubuki ngokuthi wena wenzani manje. Kodwa uma ngikubuka ngibona othandiweyo. Ngizothi kuwe namhlanje. IBhayibheli lifuna owesifazane. Lifuna abazombulala. Kodwa limtholi uJehova uvela. NjengoJehova oxolelayo onomusa. Uthi go and sin no more. May God bless you namhlanje.
Hear the word and renew your life on 657 AM.